Listen, in the year King Uzziah died, Yesaya, naona mulungu alichikalire pampando wachifumu ine Yesaya, naona mezaya kumu ya mafumu na malinga wazonse mondo wonyeketsa the ancient of days analipatari highly exalted dine wachimwa haba sindata dina indili nkachisi pomwe izizi zimanichitikira ndipo zonse zalembedwa pa Yesaya 6 zisizachinsisi paweka you can read this. Yesaya naona mulungu alichikalire pampando wachifumu atavala kanjo omwe kunadzadza kachisi yese naona yawe amayo 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 ine basindata naona yawe amayo naona yawe amayo naona yawe naona yawe amayo naona yawe ine basindata ine mtu wochimwa anthu anga ni wochimwa nimaya kula zochimwa naona yawe amayo Basindata ndiye mtuochi naona yao data naona yao ine Yesaya naona suichi around the Messiah ndinaona my creatures hanari ni makupe sixi makupe awiri ya machinga kunkope awiri ya machinga tupironse awiri ena wuogurukira zolengedwa izi ndi kukumbukira ndi zomwe ya mbuye zina wazungulira ndezi mayimba chifukwa cha kujimba kwao masiko wakachisibu wana kwendezeka hutsinao unadzadza kachisi yesipa nalila ndino chimwa apa basindata naona yawe amayo naona yawe amayo naona yawe amayo ine basindata basindata naona yawe amayo naona yawe amayo naona yawe
Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for.